your kids, baby.
My jenga stuck on in music.
Rooftop DXT, baby.
Put some of pencil like around the 213. Nataka niwe wako na we wangu wifey. Ukadisi ya wenza kwa Tanzano na HP. Definition ya mapenzi, mfano kwa VV. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Okay, ni kiss, ni chum, mwa. Baby, ni kiss, ni chum, mwa. Baby girl, I say ni kiss, ni chum, mwa. Baby, ni kiss, ni chum, mwa. Kwanza mashado bara divigogo ni mboko. Nazurura peku mpoto na washa mpodo. Ya safi kwa salama zurura peku mpoto. Nasema hey, na cheka lenda nkiona vyema nikipenga. Na menya tunda kabla kula na mla denda. Unajua muni akipenda na kibanda na jenga. Mtoto so clean, mtoto so fresh. Mfano wewe.
Tuneza kunda timu. Mini kawa kocha we mwalimu. Mana penzi lako ni wazimu. Au ni choshi na au jawai ni kata stream. So mina taka tuwe all night long. Thank God what I'm feeling is not wrong. I'm like who you do? Ame ni bamba kweli mana maninje. Tukipenda na penda girl kweli, you feel me? Alright, so okay ni kiss, ni chum, mwa. So shepu mpaka lifti limeja. Na spama muda wote spikuka. Bistwe meji koki ratata.
Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Okay, ni kiss, ni chum, mwa. Baby, ni kiss, ni chum.